Familia, mwanangu 99 with the kings. Better sit down, little princess. Grant now sissy, umati now sissy. Weka deal mezani tufanye business. Afrika zima stand up, put your hands up. Umewasili dimbani timu ya taifa la hip hop. Mita ina kill ya hip hop. So we gon' drop, ningurumo radi mvua ya maweki hip hop. Hana dao, hip hop weja shuka dao. Promoter kapandia dao, piano limeshuka dao. Panga dao, shabiki wa weke dao. Promoters in number sibi kuweka mwamala now.
Hizi ni beats za mashine. Tele wanakalishwa mandere. Hizi ni beats za watu wazima. Kwa watu mwone watu zomi. Hizi ni beats za mashine. Tele wanakalishwa mandere. Hizi ni beats za watu wazima. Kwa watu mwone watu zomi.
Na vyo posta sio vingi zaidi ya vyote na vyo pata. Ila na vyo pata ndo vina vyo mata. Utata kuna mbavyo siku waya taku vyomba ni mepata. Kuna mbavyo ni kikaza mwaka moja na vipata. Steve and I see no fear. Yani kama tuja toka bottom. Feels like we started from here. Yeah, trust always end in tears. Man, hell must be empty. Mana all devils are here. Now, tunomiza vichwa vyao kama conspiracies. Switch them flows, take it back to the genesis. Motivate niggas, now onesha how the business is. Shida motivation yote inalua na jealousy.
Hizi ni beats za mashine. Tele wanakalishwa mandere. Hizi ni beats za watu wazima. Kwa watu mwone watu zomi. Hizi ni beats za mashine. Tele wanakalishwa mandere. Hizi ni beats za watu wazima. Kwa watu mwone watu zomi.
Here's a hardcore Rambo. Shows the nigga Rando. Blue three kwenye kila jaka na wajando. Scientist, pharmaceutical, kwa madawa. Mekunguni kwenye kila zigo la machawa. Napatia kila kitu kiona wrong sawa. Speaking about the hip hop is missing. Mapanga ewani wake dissing. Sisi ndio sisi. Sisi mafisi sio simba sio chui. Na represent Tanzania ndo mana nandui. Unijui sikujui na tusijuwane. Sishekeshi sio masanja wara sio mwanawane. Demu wako namba yangu sio namba nane. Hatupendagi, hatufanani. Hatuendagi, wakina flani. Dula yangu mbaya, moyo wangu mbaya. Roho yangu mbaya, toto wangu sio wabaya.
Hizi ni beats za mashine. Tele wanakalishwa mandere. Hizi ni beats za watu wazima. Kwa watu mwone watu zomi. Hizi ni beats za mashine. Tele wanakalishwa mandere. Hizi ni beats za watu wazima. Kwa watu mwone watu zomi.